settle, you never settle. You're like a dust on the wall, you never settle, you never settle. You're like the moon so, you never settle, you never settle. Could I ever see you? You never settle, you never settle.
Nalisimanyi nti no love yenyamiza nze nalisimanyi nti omukwano guli nfukamiza muwala kirungi nti kati okwogera nango kiriza tula ku meza nina bingi ebyokunyumiza waitress leta wano koko biri ne pizza sijja kuvaawo paka nga muwala tubirungamiza ndowandeka nawulira ngaeyafiirwa malayika ekiwundu kyewaleka ku mutima kyo kikyatiirika kati mpulira nti osula n'eggaali eyo ekireka mazima wandeka mugolofu ogw'omunzeka ndi mu bedroom kati ntunuulira siringi mpulira nfa muli mpulira nfa ne firingi nenzijukira bwe twazanya nga tulu n'okwepena nga tuli bato nalwanyisa abalenzi abaali bakubyeko tena kyenjagala okulaga nti muwala twakula ffenna ebizibu by'ensi mukwano tubiyiseemu ffenna kati ssente nina nvuga latest mode yakalwena mu birungi mu nsigo wekka gwe sirina bwe mbeera nga sirinaawe mbeera ng'eyasiraana mbeera muli nga muwala nkumi isinga.
You never settle, you never settle. You're like a dust on the wall. You never settle, you never settle. You're like the moon so, you never settle.
Why don't you ever settle?
Could I ever see you? You never settle,
you never settle.
Face, I miss you.
Wano kwe twalina gwe gwatuletera fitina ne bagamba nti nayagala mukwano gwo kalorina omuwala kabina talina njala kyasigako ina sitayo talina owange abaya talina faida mikwano egy'olugambo gyetaaga kukuba fimbo nali neetegesa okwagala ng'ekitwawukanya eri balimbo gwewanzijja mu kitimba gwewambuulira ebyanzimba nkuyimbira kayimba nga basuddemu ka instrumento our love was fundamental stronger than any metal tokola byakitokuleka omusajja nga nze nayagala sekito mugagga ne tasobola kugulira wadde deto nze nakunyirizanga kiki kyamputa mu butto bigere mbitadde mu ngatto club of alligators ku buli sato twalinga Romeo and Juliet mu ghetto kati empiri zimba ku mutwe bwe mpulira nti n'oli lubuto muwala kiki kyonkola never settle komawo nyimbire lalabai nze nebakotulo okuva lwe wagenda nkoze sikyaweza wadde kiro.
You never settle, you never settle. You're like a dust on the wall. You never settle, you never settle.
Wabaji, mwala wabaji.
You never settle, you never settle. Could I ever see you? You never settle, you never settle. I miss you. Ain't no one with a pretty face like you, but you're a goddess. Girl, I miss you. In your eyes, I can see the future. Girl, I can't imagine living without you.
Could I ever see?